Jamana kuntigi an bɛ Argentine yan, Amérique, Canada ani Mexique ye k'u bolo nɔ bila yamaruya sɛbɛn dɔ si feere ni sanni sira fɛ NAFTA.
Awɔ, o don.
Bolimafɛn baarakɛlaw kan ani bolimafɛn minɛnw. Yalima o bɛna gɛlɛya min wulilen don Amérique jamana kɔnɔ GM moteur mɔgɔw fɛ mun kɛra sababu ye ka maa 14,000 ka baarako dabila.
O fana dɔrɔn tɛ, a gafe bɛna to bolimafɛn dilanni cakɛda bɛ to jamana kɔnɔ. Ne yɛrɛ ka laɲini dɔ min bɛ nisɔndiya kosɛbɛ o ye dilanfɛnw ani bolimafɛn cakɛdaw n'a fɔ komi baarakɛdaw ani izinuw ne t'a fɛ u ka Amérique jamana bila. Ka gɛlɛn ma kosɛbɛ. O kama u tɛna Amérique jamana bila. Ne hakilina na nin gafe kura nafamayɔrɔ ni n bɛ a wele USMCA Amérique, Mexico ani Canada a kunba ni bolonɔ bilala a la a tɛna a cakɛda fosi lata fan wɛrɛ la. An bɛna a gafe laɲini lata wasaden bulonba la fɔlɔ. Ni a laɲini tɛmɛna ne fɛ a bɛ bɛrɛnbɛn. O bɛna kɛ waleya ɲuman ye. Ni a ma ɲɛ sɔrɔ fana an bɛ an lafasa ni min bɛ an bolo nin waati na.
As you call out China's
ina question jamana wule turuna jamana nuna munbe ka Ameriki gone kumana semestra ostra jefe para finanda ga koroyan fana ube ga femba u glan Pakistan ube ga hatina nyuma usoro pere trafe ube ku ga war la bara Panama ani Amerika Latin mumba ira ka fo chini jamana be ka sunya Amerika la fanka mana walma edale no shingani wulika joina jia kuna wa ijorole no wa.
Well, I think they're going to have
nefe utuna na folo basto ina fɔ ka tɛmɛ nafolo min bɛ u bolo sisan. Katugu ne ye gafe min boloda n'i y'a mafilɛ sisan nɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la 25 la dola wari miliyari 200,000,000 de bɛ an bolo kɔrɔ. O kɔrɔ ye an bɛna miliyari caman ladon sigimayɔrɔ fila tuguni. O tun tɛna se ka waleya jamanatigi kɔrɔsi bolo ka da kan ani fana min bɛ senna su jamana la. Ne t'a fɛ k'a ko boloda nka u tɛ sen ɲuman kan i n'a fɔ fɔlɔ la. Ne fɛ an bɛ ka fasa ye.
We are now a much bigger economy than China.